Weche manyien, Radio Mayinga.
To e weche ma moko ma nitiere county mano ma Kisumo, en ni kaka yono endo mar neno ni joma mine oyudo thieth mapiyo, kambi mara ka and general ochiwo apiko maromo 32 mag TVS ne riwruok mar Border Girls mabiro konyo e ting'o mine ma dwaro thieth nyaka e kuonde thieth mag Ahero kaachiel gi Chiga e county ma Kisumo. Jafwambo marwa e county ma Kisumo, Philip Miawa, nitiere gi ler mathoth mag weche gi.
Kawuoye nyasi mar chiwo ayanga pikipiki go maromo 32 e boma Mahero, jatelo maduong' mar Kand General George Rubiri ne owacho ni mae biro konyo ahinya mine e kor gwenge makoni chopo e ute thieth e yo mayot, gino mabiro kelo funruok e kind oganda.
The ladies are being empowered not only economically through border but also to support the community in terms of transporting ladies and mothers who require maternal support and access to hospitals to be able to access that easily.
Jatelo maduong' mar Border Girls Kenya Nancy Akeo Tieno kawuoye kinde mag nyasi go ne owacho ni chenro makamaendi gi chano mar timo e kaunti za ng'wene kor higa niendi, kama gigeto mar tiego nyiri 160 e riembo pikipiki kendo konyogi e keto yote migao mar thieth.
We are proud to be here today to celebrate the launch of the two sites in Kisumu County, that is under Ahero Medical Center and Chiga Hospital, and we want to reach more women providing safe rides, and these border girls are trained to provide free rides to these women through maternal health care, cancer screening, family planning, and also we give the gender-based violence support through these women.
Kaluwore kod director mara Ahero Medical Center Morris Ojowi, pikipiki gidhi konyogi e keto thieth mondo chop ne oganda mathoth gino ma en okang' maduong' e loso yore thieth county niendi.
The motorbikes that have been provided, this will actually increase our coverage in the community, especially to the women of delivery age, that is the women of reproductive age, simply because they'll be getting free rides to the facility when they're coming for their medical services in the facility.
Kaluwore kod kwan ma owuok kuom riwruok mar UNICEF, nitiere thoge mag mine e yore mag konyruok 5,000 e pacho ka kod nyithindo matindo 3,000 e higa nikech deko mar chopo e ute thieth. Ne Radio Mayenga kowuok e kaunti ma Kisumu, an Philip Niawa.
Weche manyien, Radio Mayinga.